Love is real, leka nichite confess. Nenze lipe Messi, nenze chechi Messi. Mamuti yonse anaenda thank God. Misango zonse ninashika mumugodi. Please honey, nifuna tichite cheseto. Nizima ningi, let's keep a small seco. Please honey, nifuna tichite cheseto. Nizima ningi, let's keep a small seco.
I don't know, unapita move, I'm Billy, my love.
Niwe guri ndime, uli woli kiero Niri komeni, anopo ndive Tengambo ula ndime, one second ndive Tepi love, yes a movie, kutiga ili firimu Nishiwe mami ndiwe mwine wa firimu Gugulega pepe, agent yumu Ula ndikoma nisha jomse ndanye Mabona bo shape, unjiye ya mamilioni Beauty yalike, Miss Cody na Ayoni Oyu musimbi, bebo ndamu yanda Sundira linguwe ndamu papula jiganda
Hapa manje, nifura se Untima wanga wakwire delay Osa usili la mda maneo Sita kwanisa kulibewe Tewe weka wapa mutima pani ya Ora iwe
I can't take it anymore I can't take it anymore Kulibewe
Jepsicide music.
Ling Loy.